alamusizza nnyo nkubeerawo kwa mukama makya ga leero nga tugenda okusomesebwa ekigambo amakya ga leero nsaba tuwonge ekiseera kino eri mukama nkusaaba ti kitaffe omwagalwa ayi mukama katonda waffe omulungi tukusinza era tugulumiza netukutendereza ennyo amakya ga leero mazima tetusobola kwebaza kimala olw'okwagala kwo okungi nti watufiirira ayi mukama ebibi byaffe byonna ne bitusonyibwa ebyedda ebya leero n'ebyenkya byonna ayi mukama ne bisisinkanwa olw'omusaayi gwe wayiwa lwaffe tukwebaza nti tuli balamu olw'okukkiriza kwe tulina mu kufaako n'okuzuukirako era tukwebaza nti ekyo kitufuula ayi mukama abo abali ebibya by'obulamu obutaggwaawo eri ensi eno ab'enganda zaffe abako n'emikwano bazadde baffe ne bajjajjaffe abakyali abalamu bonna ayi mukama ne baganyulwa ayi mukama mu bulamu bw'otuwadde okubaamu abalamu mu ggwe tukwebaza olw'ekigambo kyo nti okituma ne kituukiriza byonna byekitumidde nti n'amakya ga leero ayi mukama onookituma ng'onkozesa ayi mukama tukitegeere bulungi tufune okubikkulira okutuufu era ayi mukama tuzimbwe mwoyo tugaana sitaani ekweze n'emitego gyogezaako tubbako ekigambo kye mu ngeri yonna era nga tukwebaza nti kinywezebwa mu mitima gyaffe okubaza ebibala ebinaabaawo nebyeyongera n'okweyongera obungi mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina mukama yeebazibwe nnyo sibawulidde temukikkiriza nti agwanidde okwebazibwa mukama yeebazibwe nnyo ya mubanga mukikkiriza mugamba amiina kibe bwe kityo omutwe gw'okusomesa wakaffe amakya ga leero guli obugumu mu bulumbaganyi obugumu mu bulumbaganyi nga tugenda kusinziira mu Yokaana essuula ey'ekkumi n'ettaano mulundi ogwa gwa twakoma ku lunyiro lw'ekkumi n'omusanvu tugenda kutandikira ku lunyiro lw'ekkumi n'omunaana tugende mu ssuula ey'ekkumi n'omukaaga tugimaleko ku mulamwa obugumu mu bulumbaganyi mu bagumya n'omuddiŋŋano gw'ebigambo mu kaseera Yesu ke yalina okuba ng'asiibuliramu abayigiriza be era minywanyi gye kyokka nga bw'abagumiza amazima tulaba nti tekyamulobera ate okubateekerateekera obuvune bwe baali boolekedde okuva eri ensi eno emanyiddwa ng'amatwale ga Sitaani oyo omulabe wa Yesu Nakinku era ow'obulabe eri byonna eby'obwakabaka bwe naddala ffe ababaka be era ng'abayigirizwa bwe baali be yali alekawo abaali bagenda okuba abasigire be ku nsi basobole otufuula naffe okuba abasigire era abajulirwa be mu ngeri entuufu kyava abagamba mu nnyiriri okuva ku lw'ekkumi n'omunaana n'okweyongerayo tusome okutuuka ku lw'abiri mu ttaano nti ensi bwe bakyawanga mumanye nti yasooka kukyawa nze tuli mu Yokaana essuula ekkumi n'ettaano okuva ku lunyiriri lw'ekkumi n'omunaana singa mubadde ba nsi yandibaagadde naye temuli ba nsi kubanga nabalonda muve mu nsi kyeva ebakyawa mujjukire kye nabagamba nti omuddu tasinga mukama we kale oba nze banjigganya era nammwe bagenda kubayigganyanga era oba nga baagondera ebigambo byange n'ebyammwe bali bigondera ebyo byonna bali bakola ku lw'erinnya lyange kubanga eyantuma tebamumanyi singa sajja ne njogera nabo tebandibadde na musango naye kaakano tebalina kyakwewolereza olw'ekibi kyabwe buli ankyawa aba akyawa ne kitange singa saakola mirimu egitaakolebwa muntu yenna mu bo tebandibaddeko musango naye kaakano balabye emirimu egyo n'okutukyawa ne batukyawa nze nechitange. Echawa andikiwa nechijoka chitukira, nchigama nti banchaira welele. Abayigiriza ba Yesu ekumi n'omu, kakano Yesu yali ayogera nabo ekiro kino, nga basituse bavudde ku meeza batambula, kakano nkiwa nti bagenda mu lusuku lw'emizabibu. Baali balabye n'agaabwe obukyayi Abafalisaayo n'abakulembeze b'Abayudaaya bonna bwe baalina eri Yesu. Era kabe kasinge osanga y'emu ku nsonga enkulu ezabaleetera obweraliikirivu. Yesu bwe yabagamba mu ssuula y'ekkumi n'essatu nti yali agenda kubaviira abeeko gy'agenda yekka. Naye mubaka kasa nti nga bwe baamuyisa era bwe baali bagenda okumuyisaamu mu bbanga litali awala nnyo, bwe baali bayisaamu abayigiriza, kyali kyakubayamba mu buliwo ne mbujja mu maaso keeyo. Mu buliwo kyali kyakubayamba nti basobole okuguma mu bwetekerevu. Muganda alugera nti kijja omanyi kikola ki? Kinyaga bitono. Era n'egye bujja baali bajja kwetaaga okuba nti babudaabudibwa nga we gwali mu bikolwa by'abatume essuula ey'okuna awamu ne mu ssuula ey'okutaano. Bwe tutunulayoko mu bikolwa by'abatume essuula ey'okutaano gyeggwera mu lunyiriri olw'ana mu olumu, lutugamba nti abatume ne bava mu lukiiko nga basanyuka kubanga basaanyizibwa okukwatibwa ensonyi n'okubonaabona olw'erinnya. Mukiraba nti kaakano nga bitandise okubatuukako Yesu bye basuubiza mu kiro kino, tekyabaleetera buyinike weewaawo, wabula kyabasikiriza okuba n'essanyu nti nabo baali bagwanidde okukwatibwa ensonyi n'okubonaabona olw'erinnya. Olwo nkiwa ng'omwoyo abakakasa ebigambo bino Yesu bye yali ababuulidde bye tusomako kaakano mu ssuula ey'ekkumi n'ettaano n'ey'ekkumi n'omukaaga mu njiri ya Yokaana. Omutume era eyali omuyigganya nnakinku Pawulo yagamba mu Bafiripi essuula esooka olunyiriri olw'abiri mu omunaana n'olw'abiri mu omwenda. Bafiripi essuula esooka olunyiriri olw'abiri mu omunaana n'olw'abiri mu omwenda nti temutyanga abo ababawakanya kubanga ke kabonero akakakasa nti balizikirizibwa naye mmwe muyirokolebwa, era ekyo kiva eri Katonda kubanga mwaweebwa omukisa ku lwa Yesu Kristo, si kumukkiriza kyokka naye n'okubonaabona ku lulwe. We yawandiikira ebbaluwa eno naye kennyini eyali omuyigganyo w'ekkanisa nnakinku, ate ebiyigganyo yali atandise okubyetoolerako mu mbatu. Era bwatyo kwe kugumya Timoseewo omuyigirizwa we mu bbaluwa ye ey'okubiri essuula ey'okusatu olunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri. Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okusatu olunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri kkumi na bbiri nti era bonna abaagala okuba mu bulamu obutya Katonda mu Kristo Yesu banaayigganyizibwanga. Tulaba bulungi nti amazima Yesu Kristo ge yawa mu kugumya abayigiriza be ekiro ekyo ng'anaatera okukwatibwa kyatuukira eri abo be yakisuubiza weewaawo, era nabo ne kibawa obusobozi obuliko enkaliriza y'okuba nti babi isemu, yite experience, ntinafe bijja kukola ki, bijja tutuukako. We wow, n'olwekyo mazima nnyo okuba nti Yesu Kristo yali ayogera n'abayigiriza be, naffe yali akola ki? Ayogera naffe kigambo ku kigambo. We wow, tujukire bulungi nti enjiri ya Yokaana, omulama gwayo omukulu nga Yokaana wagamba, kwe kuba nti mu byo ebyawandiikibwa ebigirimu n'ebirala, tumanya nti Yesu Kristo yali omwana wa Katonda, okuba nti yali Katonda yafuuka omuntu, era mu kukimanya ne tukikkiririzaamu tusobole okuba n'obulamu obutaggwaawo obutuweebwa olw'ekyo. Peetero tulaba yali omukulu mu bayigiriza ba Yesu, nga yagamba mu bbaluwa ye esooka, tera okubagamba okutambulanga ne Bbayiro ne bamuwandiika ennyiriri zino musobole ozikakasa, obanga tosobola kukyukayo, waaki n'ogenda ozekaliriza okukakasa nti ebisomesebwa gye biri era nga ge mazima nga bituufu, kubanga tutuusibwa era ne tutereezebwa era ne tuyambwa si bigambo bugambo ebitubuulirwa naye olw'ekigambo kya Mukama ekitubuulirwa. Mu bbaluwa ya Peetero esooka essuula ey'okuna okuva ku lunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri okutuusa ku lw'ekkumi n'omukaaga zigamba nti, abaagalwa temwewuunya obulumi obw'amaanyi bwe bubatuukako ng'abatuukiddwako ekintu ekitali kya bulijjo. Kyokka musanyuke, kubanga mugabanye ku kubonaabona kwa Kristo, mulyoke mujjule essanyu ng'ekitiibwa kye bwe kiba kirabise gye muli. Mulina omukisa bwe muvumibwa olw'erinnya lya Kristo, kubanga omwoyo w'ekitiibwa owa Katonda ali kummwe. Mummwe temusaana kubaamu mutemu oba mubbi oba mukozi w'ebibi wadde eyeyingiza mu by'abalala, kubanga buli abonyaabonyezebwa olw'ebyo taliiko kyagasibwa. Naye bw'abonyaabonyezebwa olw'okuba Omukristaayo, aleme kukwatibwa nsonyi, wabula yeebazenga Katonda olw'okuba owa Kristo. Kubanga ekiseera kituuse, Katonda badde wakoma ku lunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga, weewaawo, nti naye bw'abonyaabonyezebwa olw'okuba Omukristaayo, aleme kukwatibwa nsonyi, wabula yeebazenga Katonda olw'okuba owa Kristo. Mukama yeebazibwe. Tulaba mu kuzzaamu kw'amaanyi kuno Peetero kaakano kwawandiikira ab'oluganda, kubanga ebbaluwa ze zino yaziwandiikira ab'oluganda nga ekkanisa eyita mu kaseera ak'okuyigganyizibwa akayitirivu ennyo, nga battibwa mu ngeri enkambwe ennyo ezandireetedde n'abalala okuba nti batya beeraliikirira okusinga nabo abayigirizwa bwe bandyeraliikiridde mu kiro Yesu Kristo mwe yali abagumiza. Naye nga abagamba nti ebibonoobono bino, kuyiganyizibwa kuno kugwanidde kusiikuula mu mmwe essanyu, kugwanidde kusiikuula mu mmwe obumativu, essanyu olw'okuba nti mubaliddwa okuba mu mbala y'obwa Kristo ne muba nga muweereddwa Omwoyo Mutukuvu. Obugumu bwe mugwanidde okuba nabwo mweri essanyu ne buba nga bubazimba okunywera mu kukkiriza kwammwe. Weewaawo, kubanga ffenna ne kaakano nkiwa era nkikakasa nga we tujja okulaba mu maasoko, Pawulo agamba Timoseewo mu ssuula ey'okusatu mu bbaluwa ye ey'okubiri eri Timoseewo nti buli akkiriza mu Yesu Kristo kimugwanidde okumanya nti agenda kuyita mu bibonoobono. Ntifena tuita mbono obono n'okuyiganyizibwa okw'emitendera emyawu olw'okukkiriza kwaffe. Weewaawo. Era olw'ensonga z'ebyawandiikwa bye tugabanye era bye tugabana amakya ga leero kabanga akabonero ebanga badge nti bw'obanga tuyita mubono obono oba mu kuyiganyizibwa weekebera bulungi oba ddala Yesu Kristo ali mu ggwe oba ddala oli mu Yesu Kristo omwoyo we ali mu ggwe. Mukama yeebazibwe kubanga tumanyi nti ekyo kitusiikuulamu okuba n'essanyu n'okuba n'emmeeme enteefu nti ddala tuli ba busika obw'obulamu obutagwawo obutugwanidde kubanga tuli bakkiriza. Weewaawo bwe bitatutuukako ensonga lwaki yali abagumya mu ssuula eno ey'15 gye tuli ey'enjiri ya Yokaana n'essuula ey'16 nti kye kijja okubanga kibakakasa nti ddala ali nabo era nabo beeyongedde mu ye. Kama yeebazibwe kye tulaba kikwataganyizibwa obulungi n'ebyo bye tusoma okuva mu nnyiriri olw'26 olw'essuula ey'15 y'enjiri ya Yokaana okutuusa mu ssuula ey'16 olunyiriri olw'okuna ezigamba nti kyokka mmwe ndibatumira omubeezi okuva eri Kitange. Tujjukire nti Peetero yabagambye abayigirizwa nti mulina omukisa bwe muvumibwa olw'erinnya lya Kristo kubanga omwoyo w'ekitiibwa wa Katonda ali mu mmwe. Tulaba bulungi ebikwataganyizibwa. Yesu Kristo abagamba nti ndibatumira omubeezi okuva eri Kitange omwoyo w'amazima ava eri Kitange era alibategeeza buli ekinfaako. Era nammwe mulinjulira kubanga mubadde nange okuva ku lubereberye. Ssuula ey'16 agamba nti ebyo mbibategeezezza muleme okwesittala. Banaabagobanga mu makuŋŋaaniro era ekiseera kijja buli anaabattanga n'alowooza nti aweereza Katonda. Ebyo bali bibakola kubanga Kitange tebaamumanya era nange tebammanyi. Kale bino mbibabuulidde nga tebinnabaawo. Ekiseera bwe kirituuka ne bibaawo mulyoke mujjukire nti nabagamba. Ebyo sabibategeerezaawo ku lubereberye kubanga nali nkyali nammwe. Kama yeebazibwe. Obutuufu bw'ebyo byonna Yesu Kristo bwe yali agumyamu abayigiriza bwe mu kiro kino eky'okukwatibwakwe ng'amaze okuliibwamu olukwe Yuda Isikaliyoti, tulaba nti bwatuukirira butereevu eri abayigirizwa be. Si kyo, kubanga bonna okuggyako Yokaana omutume battibwa mu ngeri enkambwe ennyo era ne bannaabwe abalala be baali babuulidde enjiri era n'okuva mu biro ebyo byonna ebyabatume ekkanisa ebiro byonna mu byafaayo byezzeeyitamu tulabye naddala mu kiseera ky'okuwandiika Bayibuli okugituusa eri buli ssekinnoomu nti bakitaffe mwoyo bayita mu kuyiganyizibwa okukalubwa ennyo okukambwa ennyo gye baali naye ne bayimirira mu kukkiriza olw'essuubi lye baali baweereddwa olw'ebyo bye tusomesebwamu amakya ga leero. Weewaawo kyeva nkiwa nti Omwoyo Omutukuvu amakya ga leero ekisinga obukulu kyatuwaamu kwe kuba nti naffe mu byonna bye tunaaba tuyisibwamu bulamu bwaffe wadde nga tukyali bato oba nga tukula oba nga tukaddiwa byonna birina okuba nti ate bitwongera kuba banywevu mu ssuubi ery'obulamu obutaggwaawo ne tuba n'essanyu ery'Omwoyo Omutukuvu mu ffe wadde tuyita mu biseera ebirabwa nga eby'ennaku. Mukama yeebazibwe. Tulaba nti okusuubizibwa okukulu okw'Omwoyo Omutukuvu era omubeezi owa nnamaddala mu lunyiriri olw'okutaano okutuusa ku lw'16 Yesu yali ajja abibawa abayigirizwa kubanga mu kubabudaabuda nti yali abavaako alina gy'agenda gye batasobola kutuuka yalimna okubaka kasanti yali tabalekerera wewao kubanga bali bamanyinga wetwazenga tulaba nti yali kamala byonna gye bali yali amanyi ebyokulya byabwe gye bali bijja obukuumi okuwonyezebwa byonna bye bandyetaaze mu bulamu ate baali bamanyi nti ebyo byonna bye yali abawa ng'ebyokulabirako byali bituufu kubanga baali babirabyeko n'agaabwe era ekisabbo kye baalina kwe kuba nti Omwoyo Omutukuvu yali ayongera kubi bakakasiza mu bo okuba amazima weewaawo ekyali kigenda okubagwanyiza okuba abajulirwa ba Yesu Kristo ng'abagamba nti wadde mbaleka mbalekera omubeezi omulala ali nga nze kabe kasinge nga nze kennyini mbajjira mu mbala endala ey'Omwoyo Omutukuvu weewaawo era nga ekisuubizo kino ekikulu eky'Omwoyo Omutukuvu omubeezi owannamaddala mu nnyiriri okuva ku lwokutaano tusome okutuusa ku lwokumi n'omukaaga zigamba nti kaakano ŋŋenda eri eyantuma naye tewali n'omu ku mmwe ambuuza nti ogenda wa naye kubanga mbategeezezza ebyo emitima gyammwe gijjudde ennaku naye mbategeereza ddala nti ekisinga obulungi gye muli nze kwe kugenda kubanga bwe sigenda omubeezi tagenda kujja kyokka bwe ŋŋenda ndi mutuma gye muli ye bw'alijja ayirumiriza ensi olw'ekibi n'olw'obutuukirivu n'olw'omusango kubanga tebanzikiriza olw'obutuukirivu kubanga ŋŋenda eri kitange era temukyandaba n'olw'omusango kubanga omufuzi w'ensi eno asaliddwa omusango nkyalina bingi ebyo bategeeza naye kaakano temusobola kubitegeera naye omwoyo w'amazima bw'alijja alibaluŋŋamya mu mazima gonna kubanga talyogera ku bubwe wabula anaabategeezanga ebyo by'awulira anaababuuliranga ebigenda okubaawo oyo agenda kungulumiza kubanga agenda kubategeeza bye nnaamubuuliranga byonna kitange by'alina byange kyenvudde ŋŋamba nti Mwoyo Omutukuvu anaabategeezanga bye nnaamubuuliranga mu bbanga ttono munaaba temukyandaba ate wanaayitawo ebbanga ttono ne mundaba mukama yeebazibwe mu bino tulaba obuweereza bw'Omwoyo Omutukuvu eri ensi mu nnyiriri kuva ku lw'omunaana okutuusa ku lw'ekkumi n'olumu nti eri ensi oba ab'ensi tetumanyi nti ge matwale ga Sitaani bw'alijja alirumiza ab'ensi n'ensi olw'ekibi n'olw'obutuukirivu n'olw'omusango era Yesu Kristo n'annyonnyola obuweereza bwe eri ensi n'agamba nti bajja kulumirizibwa olw'ekibi kubanga nze nga mmaze okuvaawo ng'Omwoyo Omutukuvu azze ali mu mmwe aboolesa obujulirwa bwe mulina okubaako eri ensi bajja kulumirizibwa olw'ebibi byabwe n'okwonoona kwabwe naddala ekibi eky'obujeemu obw'okuba nti najja okubalokola ne batanzikiririzaamu ekyali ekyangu ennyo okukola ate ne bakizibuwaza ne baagala okwongerezaako obukakkirizo bw'okukwata amateeka agaayitirwa obungi ne gabalema n'okukwata era n'eri ensi Omwoyo Omutukuvu n'abalumiriza olw'obutuukirivu ng'abalumiriza olw'obutuukirivu nti bwe kigwanidde okuba kubanga mu ffenna ng'abantu mu mbala y'obwakatonda etulimu tumanyi ekituufu n'ekisobo weewaawo era nga ekisikiriza ekituufu okakasibwa ng'ekituufu era n'ekisikiriza ekisobo okakasibwa ng'ekisobo kwe kubanti ekitufu oba mazima getumanyi ng'ekitangaala gongera okwakira omuntu okulaba ensobi ze oba ebisobu bye weewaawo. Bwe kityo Omwoyo Mutukuvu wayongera okulumiriza ensi olw'obutuukirivu ne bamanya nti wadde abo abeeyita Abakristaayo abalokole mulimu oba ababbi oba abalyake oba bannanfuusi oba abakumpanya oba abenzi era tubavvoola okuba nti siwe kigwanidde okuba gye bali. Si kyo ky'oba owulira ab'ensi bagamba nti omulokole akola ekyo mukiraba. Nabo baba bamanyi nti omulokole talina kukola ekyo. Mukiraba. Olwo Omwoyo Mutukuvu naye aba abakakasa obutuukirivu bwe bugwanidde. N'olw'omusango gw'abalumiriza okuba nti Yesu Kristo yajja n'afiirira ensi yonna okuba ssaddaaka ey'olubeerera eri omutango gw'ekibi. Weewaawo. Era nga buli atakikkiririzaamu oba awulidde ekigambo oba takiwulidde Omwoyo Mutukuvu amuleetera okuba nti akitegeezebwa n'amanya nti omusango gumusinga lwatu nti tewali alituuka kusalako omusango mu nkomerero eri Nnamulondo ya Katonda Kitaffe n'agamba nti saamanya kintu ekyo. Saakitegeera wadde okiwulira saakiwulira kubanga ne Bayibuli etukakasa nti ensi yonna erimala okujjuzibwa Enjiri olwo Yesu Kristo n'alyoka akola ki? Akomawo. Weewaawo. Era kyetuva tulaba mu kubikkulwa kwa Yokaana nti ne mu biro ng'ekkanisa emaze okutwalibwa mu ggulu bangi balirokolebwa. Bangi balibuulirwa Enjiri mu biro ebyo. Si mu Isirayiri yokka naye mu nsi yonna. Waleme kubaawo eyeekwasa nti ze saakiwulira nti Yesu Kristo yajja okunnonda okuba omusika w'obulamu obutaggwaawo atabagana ne Katonda emirembe n'emirembe. Weewaawo. Obwo bwe buweereza obw'emirundi esatu Yesu Kristo kaakano bwe yawulira abayigiriza bwe obw'Omwoyo Omutukuvu eri ensi. Mu bino era twongera okulaba obuweereza obw'Omwoyo Omutukuvu eri abakkiriza obw'ekyo ekiyitibwa okubikkulirwa. Mu nnyiriri okuva ku lwoku 13 okutuusa ku lwoku 15 zigamba nti naye Omwoyo w'amazima bw'alijja alibaluŋŋamya mu mazima gonna kubanga talyogera ku bubwe wabula anaabategeezanga ebyo by'awulira era anaawuliranga ebigenda okubaawo. Oyo agenda kungulumiza kubanga agenda kubategeeza bye nnamubuuliranga. Mu nnyiriri ezo tulaba kubanga kaakano ekisuubizo ekikulu eky'Omwoyo Omutukuvu embala y'obwa Katonda eri abayigiriza Yesu Kristo yali akikomekkereza kyava ajjayo obuweereza bwonna bwe bugenda okuba obw'Omwoyo Omutukuvu eri ensi n'eri abakkiriza nti eri abayigirizwa era eri abakkiriza Omwoyo Omutukuvu agenda tuwa kaakano ffe kye tumanyi nga okubikkulirwa nti amazima gonna agazze gatubuulirwa mu Bayibuli okuva mu mateeka gonna aga Musa okuyita mu batume bonna weewaawo ne bannabbi naddala nga Kabaka Dawudi mu Zabbuli. Ebigambo bya Mukama byonna bye tumanyi mu Bayibuli byonna Omwoyo Omutukuvu atuwa okubitegeera bw'abanga atuleetera okutegeera ki kye byali bitegeeza n'enkwasaganya yaabyo n'obulamu bwaffe. Weewaawo. Kubanga osooka kutuuka mu mbeera y'obulamu bwo obwa bulijjo olwo amazima ga Mukama bw'ogajjukira n'ogakakasa okuba agannamaddala. Weewaawo. Awo we gasobola okuleetera essanyu, emirembe, essuubi oba okuddizibwabo amaanyi oba n'okuwonyezebwa oba n'obugagga kyonna kyonna ky'oba ofunamu ng'ekinyusi ky'amazima ago agaba gakusuubizibbwa ng'ogakkiririzaamu. Weewaawo. Ekyo kye tuyita revelation oba okubikkulirwa. Mukama yeebazibwe. Era nga buweereza bukulu nnyo tumanyi gye tuli obw'Omwoyo Omutukuvu. Era nga bwe gwali eri abatume. nti ebyo byonna bye baali balabye mu Yesu Kristo mu bulamu bwe bye baalina okutubuulira mu biro Yesu Kristo bye yali nga abasomesa baalinga tebakola notes sikyo nga wentera obagamba okukola ate kabe kasinge tebaalina bayigiriza naye bwe tulaba mu bikolwa y'abatume bajjukira ebigambo byennyini Yesu Kristo bye yayogera nabo temukiraba kyali nti kyewuunyisa nnyo nti baali bakyasobola obijjukira olwo Omwoyo Omutukuvu yali abyo bajjukiza era ng'abategeeza nga we mbadde n'akabategeeza nga we bikwasaganyizibwa mu ebyo bye baali bayitamu basobole okwongera naffe okubitukakasa nga babituwandiikira weewaawo kuba kati ffe we tubisoma kyandigambiddwa nti kizibu nnyo ffe abataalaba Yesu ffe abataalaba byamagero bye okuba nti tubikkiririzaamu tumanyi tutya nti oba bano bye bawandiika tezaali nfumu naye kuba nti Omwoyo Omutukuvu yabasobozesa okubiwandiika era n'asobozesa okubiggyayo ng'amazima we gaali tulaba nti byonna ebiwandiikibwa mu njiri ennya biraga ekifaananyi kye kimu ekituufu sikyo biraga kifaananyi kya njawulo naye nga kyetuufu sikyo kuba mukitegeera bulungi nti baali babitunuuliza mu ngeri enjawulo naye nga kye kimu ekituufu weewaawo na byonna bye batubuulirwa mu bbaluwa ng'eza Pawulo omutume eza Peetero n'endala Yakobo zonna tulaba nti Omwoyo Omutukuvu yali afuba mu bo okutuleetera okuluŋŋamizibwa kw'amazima ago Yesu Kristo ge yali akoze eki abasomesezza mu myaka esatu gye yali ng'atambula nabo ng'abayigiriza weewaawo naffe kye kitufuula okuba abayigirizwa baabwe era aba Yesu Kristo ate nga naffe bwe tubinywereramu ne tulaba bikwasiganyizibwa obulungi ne mu mbeera z'obulamu bwaffe ne tufuula abalala abayigirizwa kubanga amazima ga Mukama gannamaddala weewaawo Mukama yeebazibwe kye tulaba n'okuba ng'ekyokusatu mu buweereza bw'Omwoyo Omutukuvu eri abakkiriza kwe kuweebwa kw'okubikkulirwa okubikkulirwa tukumaze wabula okwolesebwa weewaawo okwolesebwa kwe kwandibadde ng'okulaba eby'omu maaso ebiribaawo Omwoyo Omutukuvu tukimanyi nti ye yekka akisobozesa abantu ngaffe okumanya eby'omu maaso kubanga ye amanya bulungi ebijja mu maaso n'olwekyo biwandiikibwa nga bwe tulaba byawandiikibwa mu bannabbi nga bawa okwolesebwa kwonna kwe baali balaba oba naddala mu kwolesebwa okukulu kwe tulina mu ndagaano empya okw'okubikkulirwa kwa Yokaana ku Yesu Kristo okw'ebyo ebiribaawo mu nnaku ez'envannyuma ez'enkomekerero y'ensi yonna tukakasibwa mu ffe nti Omwoyo Omutukuvu ye yakisobozesa Yokaana okuwandiika okwolesebwa okwo kwonna kw'okubikkulirwa okulibaawo mu ebyo ebiribaawo mu maaso nga n'ekkanisa emaze okuggibwa ku nsi era nga bwe tuba nga tumanyi bulungi nti Omwoyo Omutukuvu by'azze ategeeza okuviira ddala mu lubereberye okuyitira ddala mu bannabbi bonna n'ebiro bya Yesu byonna bizze bituukirizibwa nnyukuta ku nnyukuta oba katonyeze katonyeze kitegeeza bulungi nti n'ebyo byonna ebyolesebwa ng'ebijja okubaawo Omwoyo Omutukuvu by'aba ayolesezza bijja kukola ki kutuukirira weewaawo ekyo kituleetera okugumira ddala emyoyo olw'obuweereza bw'Omwoyo Omutukuvu gye tuli Yesu Kristo kyava akomekereza ng'akakasa abayigiriza be okuva ku lunyiriri olw'ekkumi n'olusanvu etwakomye okutuusa ku lwasatu mu bbiri tunaakoma ku lwasatu mu olumu tuli mu njiri ya Yokaana esula y'ekkumi n'omukaaga nti abamu ku bayigiriza be ne beebuuzaganya nti kiki ekyo kyagamba nti mu bbanga ttono temuliddayo kundaba ate mu bbanga ttono munandaba era nti kubanga ŋŋenda eri kitange Nebeyongera okwebuuza nti kiki ekyo ky'agamba nti ebbanga ttono. Kitutegeera ky'agamba. Yesu bwe yamanya nga baagala okumubuuza n'abagamba nti mwebuuzaganya ku kye ŋŋambye nti mu bbanga ttono munandaba. Sorry, mu bbanga ttono munaaba temukyandaba ate wanaayitawo ebbanga ttono ne mundaba. Ddala ddala mbagamba nti mwe mulikaaba, mulikuba ebiwoobe naye ensi yo erisanyuka. Mwe mulinakuwala naye okunakuwala kwammwe ate kulifuuka essanyu eritagambika bwe mulindabako nate. Omukazi ng'azaala aba mu bulumi obuyitirivu kubanga ekiseera kye kituuse. Naye omwana bw'amala okuzaalibwa, olwo omukazi aba takyajjukira bulumi buli olw'essanyu ery'okuzaala omuntu mu nsi. Kale nammwe kaakano munakuwadde, naye ndiddamu okubalaba ne musanyuka, era essanyu lyammwe tewali n'omu aliribajjako. Mu kiseera ekyo nga temukyansaba kintu na kimu, mmwe bennyini munaasabanga Kitange mu linnya lyange. Kino mubadde temukikola, naye kaakano mukitandike. Musabe mu linnya lyange, mujja kuweebwa ekyo kye musaba, essanyu lyammwe liryoke lituukirire. Ebyo mbibabuuliridde mu ngero, naye ekiseera kijja kutuuka nneme kwogera nammwe mu ngero, wabula babuulire lwatu ebifa Kitange. Mu kiseera ekyo mulisaba mu linnya lyange, so si nze okubasabira eri Kitange. Kitange abaagala nnyo kubanga nammwe munjagala nnyo, era mukkiriza nti nava eri Katonda. Nava eri Kitange era nzija, era ne nzija mu nsi, era nzija kuva mu nsi eno nzireyo eri Kitange. Abayigiriza ba Yesu ne bamugamba nti kaakano oyogera lwatu so si mu ngero. Kaakano tutegedde ng'omanyi byonna era nga tewali kyetaagisa kukubuuza. Kyetuva tukkiriza nga wava eri Katonda. Yesu n'addamu n'abaddamu nti kaakano mukkiriza onyirwa satumu olumu. Tulaba nti Yesu mukomekereza okubakakasa ebyo by'abakomekererezaamu. Bwe yali amaze okubawa engeri y'engero ne batandika okubyebuuza, n'abasookereza okubategeeza bye baali beebuuza, mu bo nkiwa nti baagamba nti asobodde atya okumanya akaseera kennyini bye tubadde twebuuzaganya kubanga tebaabibuuza. Yabagamba nti mubadde mwebuuza nti mu bbanga ttono ŋŋenda kubaviira ate mu bbanga ttono nkomewo. N'alyoka abawa ekyokulabirako eky'omukazi azaala, kubanga tumanyi nti ekyokuzaala kya bwakatonda. Mukama yeebazibwe. Ekyokuleeta obulamu kya bwakatonda, era akibawa ng'ekyo kyennyini kye bagenda okubaako era okubaamu, ng'amaanyi g'obuwi bw'obulamu, amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu, amaanyi g'obuwi bw'obulamu gabasobozesa nabo okuleeta obulamu balala. Mukama yeebazibwe. Tukitegeera bulungi era nti mu kaseera ako essanyu gye banaaba nalyo tewajja kuba asobola ddibajjako, nga bwe twalabye mu bikolwa by'abatume essuula ey'okuna n'ey'okutaano nti bayimirira ku gaabwe ne bagamba Abafalisaayo n'Abasadusaayo n'abakulembeze ba ddiini bonna ba Isirayiri nti ku lwammwe musalewo, oba kitugwanidde kuwuliriza mmwe oba Katonda. Naye ffe kye twawulira kitugenda okukakasa. Ne balyoka bategeeza amazima nti Yesu Kristo eyali Omwana wa Katonda yajja ne mukomerera. Mu butamanya bwammwe mwamukomerera, naye kyali kituukirizibwa byawandiikibwa. N'olwekyo kaakano ke kaseera ke mugwanidde omukkiririzaamu. Era ku lunaku lwa Pentekoti Peetero yayimira n'akiwa ng'amazima eri Isirayiri yonna abaali bakuŋŋaanye ku mbaga ya Pentekoti. Tulaba nti baalumirizibwa ne basalwa ku mitima, 3,000 ne balokoka lunaku lwerumu era ne babatizibwa. Sikyo ekyo kye tulaba nti era ekyaliwo ku lunaku olwa Pentecosti ng'Omwoyo Omutukuvu amaze obakkako kye kyabeeyongeza mu ssanyu Yesu Kristo gy'abakakasa mu nnyiririzi. Kubanga bwe baalaba abantu abakikkiririzaamu omuwendo gwabwe ne beewaayo eri Mukama okubatizibwa, nakyo baali bamanyi nti tekyali busobozi bwabwe. Weewaawo, wabula Omwoyo Omutukuvu eyali abasseeko nga bali mu kisenge kya waggulu bwe baali bamulindirira eyali abakozesezza ki? Abasobozesezza. Weewaawo, Yesu kyava abagamba mu lunyiriri olw'asatu mu bbiri nga tumaliriza okutuusa ku lw'asatu mu ssatu nti laba ekiseera kijja era kituuse mwenna lwe munaasaasaana buli omu n'addayo ku bibye ne mundeka nzekka, kyokka sijja kuba nzekka kubanga Kitange ali wamu nange. Mbategeezezza ebyo byonna mulyoke mube n'emirembe mu nze. Mu nsi muno mujja kubonaabona naye mugume kubanga nze mpangudde ensi. Mukama yeebazibwe. Bwe tulabira obugumu obulumbaganyi ng'omulamwa gwaffe guli amakya ga leero obutukakasa okuba abawanguzi n'okukirawo ng'omutume Pawulo bwe yagamba mu Baruumi essuula ey'omunaana enyiriri ze tumanyi obulungi abasinga okuva ku lw'asatu mu olumu okutuusa ku lw'asatu mu omwenda. Baruumi essuula ey'omunaana tulaba ng'obugumu buno fenna butugwanira okuba ng'ekyannamaddala. Pawulo w'agamba mu lunyiriri okuva ku lw'asatu mu olumu lw'ebbaluwa ye eri Abaruumi nti kale tunaagamba ki ku bintu bino? Katonda bw'abeera ku baffe, ani anaasobola okutulwanyisa? Oyo ataasaasira mwana we ye naye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna, talituwa buli bintu byonna awamu naye? Ani aliroopa abalonde ba Katonda? Katonda y'awa obutuukirivu. Ani alibasalira omusango? Kristo Yesu yafa, kyokka okusinga byonna yazuukizibwa era ali ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda ng'atwegayiririra. Ani alitwawukanya n'okwagala kwa Kristo? Kubonaabona oba bulumi, oba kuyigganyizibwa, oba njala, oba kuba bwereere, oba kabi, oba kitala? Kyawandiikibwa nti ku lulwo tutiisibwatiisibwa n'okuttibwa obudde n'okuziba era tubalibwa ng'endiga ez'okusalibwa. Naye mu bino byonna tuwangudde n'okukirawo ku bw'oyo eyatwagala, kubanga nkakasizza ddala nga newaakubadde okufa wadde obulamu wadde bamalayika wadde abafuzi wadde ebiriwo wadde ebigenda okujja wadde amaanyi wadde obugulumivu wadde okukka wansi wadde ekitonde ekirala kyonna, tewali kiriyinza kutwawukanya n'okwagala kwa Katonda okuli mu Kristo Yesu Mukama waffe. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Nebaza nnyo Mukama nti ekyawandiikibwa kino ate kyampadde okumaliriza ekitundu kino eky'obugumu Yesu Kristo bwe yawa eri abayigiriza bwe. Kubanga gye twatandikira mu ssuula ey'ekkumi n'essatu twalaba nti yabaagala n'okwagala okusinga. Weewaawo, era kye yatandikiza nga omulamwa omukulu gwe yalina okusinziramu obugumu bwe yalina okubawa, okwagala kwe gye bali. Weewaawo, ne tulaba n'okuba nti baalina okuba n'okukkiriza okunywevu mu ebyo byonna bye yali agenda okuba nti abawa, tugambe mu kiro kino ng'ebisuubizo. Tuzenga tulaba nti yali abiwawanga samale ez'ebyo byonna bye yali ng'ajja ababuulirira. Weewaawo, era nga mu kaseera kano kaakomekkereza n'ekisuubizo ekikulu eky'Omwoyo Omutukuvu, era tulaba nti abawa obukakafu nti tabaleka, nga naffe kye kimu tatuleka era tatulekerera bulekerezi ddala. Wabula avaawo ayingire ddala mu ffe atusobozese okuba abajulirwa be abo abanaasobola era banaasobozesebwa okuyimirira nga Yesu bwe yandiyimiridde. Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe. Tebaza nnyo Mukama olw'ekigambo ky'amakya ga leero. Sabe kiva kifo kino. Tukwebaza nnyo Ayi Mukama Katonda waffe omulungi olw'ekigambo ekyo ky'otuma, kubanga buli ekyawandiikibwa kirina okuluŋŋamizibwako era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu. Omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Tukiwa nti byonna ebitusomesebwa amakya ga leero bigenda tufuula Ayi Mukama abakozi b'emirimu egyo gyonna emirungi gy'otwagaza Ayi Mukama okutambulizaamu okukkiriza kwaffe, okuba ekitangaala era omunnyo ogw'ensa, okuba Ayi Mukama Katonda waffe ebyo ebibya eby'ekitiibwa eky'obulamu obutagwawo, ebibya by'obwakabaka bwa Ayi Mukama obutuukirivu, emirembe n'essanyu olw'ekigambo kyo ekitujjidde era ekitunywezesa ddala mu ggwe ebuziba. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Mukama abawe nnyo omukisa.